Hey, yeah. Un cue hasta luego. Wema khelwa ni iqiniso yini ukuthi sihluphe kanje kungenxa yakho. Wema khelwa ni iqiniso yini ukuthi sihluphe kanje kungenxa yakho. Ngoba iziqu zami zonke ayisebenzi, angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.
Isipho sami sangazisebenzi,
angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.
Isipho sami sangazisebenzi,
hey,
angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.
Sihluphe kanje kungenxa yakho. Wemakhelwane iqiniso yini ukuthi sihluphe kanje kungenxa yakho. Ngoba iziqu zami zonke ayisebenzi, angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.
Isipho sami sangazisebenzi,
angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.
Isipho sami sangazisebenzi,
hey,
angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.
Iziqu zami zonke ayisebenzi, angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.